From the motherland. From the motherland. Kenya to the streets.
Askari wakajiuliza, tulitupa watatu, waine ametoka wapi? Ume katikati ya tabu, Mungu yupo katikati ya mateso, Mungu yupo katikati ya tabu zako, Mungu yupo katikati ya vita kubwa, Mungu yupo. Hawezi kukusahau, hawezi kukukimbia, o Mungu wetu, hawezi kukusahau.
Mikononi mwake usinyamaze, muite Yesu atasikia. Mpe zote shida zako fikira, aibu yote yeye yatatatua. Uko salama wake peke yake, mikono ni mwake, usinyamaze muite. Uko salama wake peke yake, mikono ni mwake, usinyamaze muite. Muite, wachana na stress. Muite, usininyonga wewe.
Muite, usinyamaze muite.
Mashine zako
Nilikukanya, ukajifanya mjanja, hizo ni za ukinisikia ungelivunjika mguu,
hizo ni zako.
Ona sasa umeshikwa na karaho,
hizo ni zako.
Ona sasa umepatwa na virusi,
hizo ni zako.
Urembo we utulie, wacha kuhanya ukae kwako. Walisema wewe dunia ni mamba, ukicheza cha kukata tako. Bikula na kuambia we tulia kwako mpenzi, ya Biblia ya kuambia we ukimwi upo wewe.
Shauri zako unapenda kunyachana,
hizo ni zako.
Shauri zako unapenda kunya mbombe, mbombe
yako. Shauri zako umeshikwa na polisi,
hizo ni zako.
Kibao yananisonga mie, marafiki wa ndani wamenikwepa mie, nikidhani na didimia nikapatana na wewe. Mapenzi wao yananisonga mie, marafiki wa ndani wamenikwepa mie, nikidhani na didimia nikapatana na wewe. Mapenzi wao kweli nishatengwa na wewe. Nisonga mie, marafiki wandani wamenikwepa mie, nikidhani na didimia nikapatana na wewe. Mpenzi wa kweli nishatambua ni wewe. Nilikuonja kidogo nikawapa mimi kisogo, walinipenda kidogo umenipenda mimi sana. Unanipaka visha, paka visha, paka visha.
Iendele, iendele, yuduma,
showbiz. Little youth people down with your manless drama. Enough with the showbiz, showbiz. Little youth people down with your manless scandals. Iendele, 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 you do my iendele. Iendele, 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 you do my iendele. Ulianza na ro, ona sasa, uko kwa mwili inanivunja ro. Bona sasa, atuko kamili. You're not going to church, you're going to clubs. Your life is tricky, your life full of showbiz fancy girls. Unatafuta kiki, I'm not judging, I'm not judging. I'm one of them, I'm not judging, I'm not judging. But it's a problem. Enough with the showbiz, showbiz. Little youth people done with your manless drama. Enough with the showbiz, showbiz. Little youth people done with your manless scandals. Sasa wacha yendele, yendele, yendele. You do my yendele. Sasa wacha yendele, yendele, yendele. You do my yendele.
Sijui ni kitengo gani nianzie. Hey baba, nashindwa ni maneno yapi nianzie. Ona, nibajie ushuhuda ukinifungue. Oh baba, najaribu kukomboloa, lakini haufiki mwisho. Wema wako haupimiki, kwa mizani wenye uzamifu na uzamili. Wameshindwa kukokotoa, unawainua wanyonge. Ah, toka mavumbi, unawaketisha na waku. Pasipo ruhusa ya yeyote, akili zako hazichunguziki. Baba, baba, na na na, nasema asante. Ulala kuwa mkamujiza.
Asante,
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 mwaminifu wewe.
Asante,
asante,
asante, asante,
mwema yako.
Asante,
wangu wewe.
Asante, baba.
Mwenye matendo ajabu ni wewe, na upendo wa ajabu ni wewe. Ulinijua kitambo nizaliwe, kanipenda kitambo nikujue. Mwana wako pekee kamtoa, ili muradi nipate wokovu. Mwana wako pekee kamtoa, ili muradi nipate ushindi. Mwenye kanipenda kitambo nikujue. Mwana wako peke kamtoa, limuradi nipate wokovu. Mwana wako peke kamtoa, limuradi nipate ushindi. Kwenye giza ukaniokota, kwenye mwanga ukaniongoza. Jina mpya baba ukanipa, mimi sasa ni mbarikiwa. Jina mpya yawe ukanipa, mimi ni mtakatifu wa Mungu. Sio kwa uwezo wangu jamani, ila neema yako inanitosha kuimba. Tena na tena na tena, nitaimba sifa zako yawe. Tena na tena na tena, nitasifu wema wako Yesu. Tena na tena na tena, nitaimba sifa zako yawe. Tena na tena na tena, nitasifu wema wako Yesu. Niondolea kwa mapigo yako nimepona. Laana zote umevunja kwa mapigo yako nimepona. Hakika mimi niko huru, najificha kwako. Wangu mwamba imara, ibilisi hakinidhalilisha. Kwako unaniheshimisha, wengine wakinidhalilisha. Yesu unaniheshimisha.
Nikikuona kwa nje wapendeza, umejipodoa mama.
This is DJ Civil Ken.
Funika.